tatu. Siku zimeshapita ni kuone mchumba hata nusu dakika kwa sura tu. Kono nione picha moyoni nitafurahi forever kwenye maisha. Uko Puerto Rico, China au Masaki, nikupate uko uko mchumba au nibaki. Shazunguka kila kona sikupati, vipi upo Konde Gang Kings au Wasafi? Basi fanya sijui kabila lake, ningejua ningefanya mimi nimfate. Ata nikupigie gita kuimbie kutwa nzima baby, na ningejua namba nikupigie uje nikuone. Oh, I'm waiting for you. Special moyo nkupe ote, kupeleke Tanga kujue mama mkwe, bata kuenjoy ule mpaka uchoke. Na umeshajipata ujue tumetoka mbali, yani mimi na wewe iwe jopatikani. Ushade bwana mwewe, mi mawazo kichwani, kila siku ni leo nauliza kulikoni. Njoo uniokoe baby. Sijui kabila lake, ningejua ningefanya mimi nimfate. Ata nikupigie gita kuimbie kutwa nzima baby, na ningejua namba nikupigie uje nikuone. Oh, I'm waiting for you.
Mindo kasemila.